dekadaha turkiga ayaa hadda ka xiran dhammaan ganacsiga Israa'il. Madaxweynaha turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu sheegay in cunaqabateynta la qaadi doono oo keli ah marka xabad joojin rasmi ah ay ka dhaqan gasho Gaza. Turkiga waxay u badan tahay in hadda si dhab ah uu isugu dayo inuu ka faa'iideysto mowqifkan si uu ugu qanciyo wadamada kale ee isku mowqifka yihiin dunida Islaamka, Carabta iyo kuwa kale inay ku raacaan fikirkiisan. Sanadkii hore ganacsiga dalka Turkiga laga qaaday Israa'il la geeyay waxa uu ahaa ku dhawaad 7 bilyan oo dollar, taas oo in ka badan 5 bilyan oo dollar ganacsi ku kacay laga dhoofiyay dalka Turkiga. Wasiirka arrimaha dibadda Israa'il, Israa'il Katz, ayaa cambaariyay cunaqabateyntan asagoo oo ballan qaaday inay heli doonaan habab kale oo ganacsi. Laakiin falanqeeyayaashu ayaa waxa ay ka digayaan in Israa'il dhaqaalaheeda uu sii xumaan doono wali. Sinan Olgan oo ka tirsan macadka daraasadka arrimaha dibadda iyo dhaqaalaha ee London ku yaalo ayaa waxa uu yiri:
Turkey became the first country globally to essentially impose a total trade embargo on Israel.
Turkigu waxa uu noqday waddanka ugu horreeya ee caalamiga oo si dhab ah ugu soo rogay cunaqabateyn ganacsi Israel oo ay ku jiraan dhoofinta iyo soo dejinta.
Galia Lindenstrass oo ah falanqeeye ka tirsan macadka daraasadka amniga qaran ee Tel Aviv ayaa waxa ay tiri:
We see it from automobiles to food to textiles to metals.
Waxaan ka aragnaa ganacsi moobeelada, baabuurta, cuntada, dharka iyo biraha isugu jira. Run ahaantii waxyaabo aad u kala gedisan ayay Israa'il ka soo dhoofsataa Turkiga. Dabcan waxaa jiro bedelaadyo. Waxaad yeelan kartaa suuqyo kale oo bixiya Israa'il. Laakiinse waxay u badan tahay in ay waqti qaadan doonto taas oo Israa'il inay hesho wax u buuxiya booskaasi ay muddo ku qaadan karto. Waxaana kaga bixi doona qarash aad u badan. Israa'il aad ayay ugu tirsan tahay saliidda Azerbaijan ee la geeyay dekedda Sayhan ee dalka Turkiga kadibna loo raro warshadaha sifeeya Israa'il. Mahmed Ogutso ayaa waxa uu yahay falanqeeye fadhigiisu uu yahay magaalada London waxa uu yiri:
This will make Turkey and Israel put the relationship in enmity, in hostile situation which will be for long years difficult to heal again.
Tan waxay ka dhigi doontaa xiriirka Turkiga iyo Israa'il mid cadaawadeed keentana xaalad colaadeed, taas oo noqon doonta sanado badan ayna adag tahay in laga bogsado. Laakiin haddii ay taasi dhacdo, waxay sidoo kale saameyn ku yeelan doontaa xiriirka wanaagsanayn ee Azerbaijan iyo Turkiga, ma aha oo keliya Israa'il. Marka Israa'iiliyiinta waxay oran doonaan hagaag, taasi maskaxda ayaanu ku hayn doonaa, laakiin waxaan haysanaa ikhtiyaarad kale.
Weli falanqeeyaashu waxa ay saadaalinayaan heerka cadaawadda sare u sii kacaysa ee ka dhex jirta dhinacyadan, oo macnaheedu uu yahay cunaqabateynta ganacsiga haddii aanan dhaqso loo qaadin inuu sii kordhi karo. Sinan Olgan oo ka tirsan macadka daraasadka arrimaha dibadda iyo dhaqaalaha ee London ku yaalo ayaa waxa uu yiri:
Normalization, political normalization between Turkey and Israel would only happen if there is a different government in Israel.
Isbeddel siyaasadeed oo dhex mara Turkiga iyo Israa'il ayaa waxa taasi ay dhici lahayd oo keliya haddii ay jirto dowlad ka duwan tan hadda Israa'il ka jirto. Markaasi cunaqabateynta ganacsigana waa la qaadi lahaa.
Si kastaba ha ahaatee, saameynta cunaqabateyntan ayaa laga yaabaa in ay aad ugu fogaato dhinacyada Turkiga iyo sidoo kale Israa'il. Kormeerayaashuna waxa ay ka digayaan in soo celinta ganacsiga iyo kalsooniduba ay qaadan karto muddo aad u dheer.